Kabiri amawulire agahanishwa okuyiza essuubi ly'abataka ab'omukibuga ekyembaale n'ag'omusaabe mu Kiranda Fahad w'emyaka 27 abeera amaze ebbanga ng'aliira ku nsiko. Eddukiro niyo yidda ya babbya kannakalala akato ka Sumaya Edris ak'emyaka 15 ono omusango gyeyaguyisiza egali mu kibuga ekyembaale wuuyo yidda yabula yatandika okuwulira ku nsiko. Omwaga emirale mu disitulikiti ey'e Mayuge mutawuni kanso ng'atandisibwa kulakabula kale kutambula n'abeeyo ndowooza ali kwendaba okola mu gakolobero poliisi ebirenge emuninanga kagere bagere. Eddukiro ono mu mainama g'omwaka guno gwali mwezi gwa kusatu awo ebe yasendasenda akaana kano ak'emyaka 15 ka Sumaya Edris yuuyo yakayingiza wali mu Grace Guest House yakasobi yaku olwa amala okalinzaamu mbuga dastadi Kabiri yeenawo yakasuga yakatula mu bulamu obw'ensi. Lutini olunaku oluwa olunaku ng'enaku ed'omwezi 13 omwezi gwene guno poliisi yayidi ono yamuvuunya bulungi yamutaako empingo guli okumuwalaagala baasibire mu kibuga ekyeggandaawo ku CBS baasooka baamutereka awo okumaliriza amabujjibu otuukaali mu kibuga ekyembaale. Poliisi y'embaale yuno yakoba nti omumale gamutuweereza awoonya abakuumaddembe baakola ekisoboka n'okumutambuza omutuusa mu kibuga ekyembaale atandika okuwena emba n'emisango gye. Okunoonyereza okwo akava mu kitongole kya poliisi kulaga era nga bakakasa nti abaana ab'obuwala 48 ono bayibbye nga ng'asobyako olumala okubasobyako ng'atuga ng'ayita nsonga dabya ku saddaaka saddaaka yali kulembezanga. Lutini omwogezi wa poliisi Ngulunhunga ogwa Elgon n'ono omwami SP Roger Saitiga ayogere ku niladiye yakakasa okuvunizibwako omusaadde ono era yakoba nti ku poliisi emaze okuyigulawo omusango gw'obutemu ku musaadde ono gyeyidye ng'akola.
Naye tumunoonya kwetooloolero nene aye twasobole okumufuna mu bitundu by'e Mayuge era olwaleero tusobole okumufuna oluvannyuma olw'okuba CPS eganga nga yakuumibwa olwaleero tumufunye tuyinayo wano mu mbaale eno yayiriza omusango kikolebwa nti yalimbalimba akawala kano yakatwala mu Grace Guest House wano mu kibuga mbaale ate amala yakatugumbula. So tumufunye bijja maiso okumaliza kesi fayiro eno era ng'ogumuli gwali wele nemba nago gwa kubutemu akaseera konakona ajja kuba nga fayiro tugiweereza eri siteeki ate olabe ng'ajja mu kooti.